Te whanake tuatahi, hei mahi whakarongo tuhituhi hoki. Mahi nama whātakau maono. Me haere koe ki ngā toa ki te hoko kai. Me hoko koe I ngā kai nei. Tuhia e nei mea. You have to go to the shops to buy food. You must buy these foods. Write down these things.
He āporo. E whā ngā ārani. Te kaumārua ngā hēki. Kotahi te rohi parāua. He mītikau. He tiamu. He pata. E whā ngā paunamu miraka me te paunamu kiri mihoki. He pēke rīwai.